Yeah. Life ministers representing. Yeah. After record, set down entertainment. Kusho. Yesu wangu atakupa na yodo. Usikate tama, wande itafika utakuwa mwema. Uyu Yesu wangu ni mnoma, na washo kupitia hingo. Nina Christ kama shili endo ngao, nimependwa na fundi wa mbao. Evo uko chini, uchafanayo. By the way, Yesu kuboko yao. Lord umenijali, hadi nimegro. Umeniweka fair, siyo kwa snow. Nikiwa na we manze misiwezi fall. Ameni protect, ameni jengea.
Niweke juu papa ninajua no one like you, like you. Lord umeniweka maridadi ndo maana nakusifu wewe ndo maridadi. Lord I'm precious to you, you're precious to me, mimi najua sitakuwa